Leviticus 5 verse 1. Uma umuntu ona lapho ezwa izwi lesifungo engufakazi othile noma ekubonile noma ekwazi engakusho nokho khona wothola ububi bakhe. Verse 2. Noma umuntu ethinta into engcolileyo noma isidumbu sesilo esingcolileyo noma isidumbu senkomo engcolileyo noma isidumbu sesilwanyana esikhasayo esingcolileyo kumsithele engcolile nokho woba necala. Verse 3. Noma ethinta ukungcola komuntu nakuba ikuphi ukungcola kwakhe angcole ngakho kumsithele lapho esekwazi woba necala. Verse 4. Noma umuntu efunga ngamawala ngomlomo wakhe ukwenza okubi nokuba ukwenza okuhle noma ikuphi umuntu angaphahluka ngakho ngesifungo kumsithele lapho esekwazi woba necala kokunye kwalokho. Verse 5. Kuyakuthi lapho enecala kokunye kwalokho avume lokho one ngakho. Verse 6. Uyakuletha umnikelo wecala lakhe kuJehova ngesono sakhe one ngaso, insikazi yasezimvini, imvu noma imbuzi, kube umnikelo wesono, umpriest amenze lokubuyisana ngesono sakhe. Verse 7. Uma amandla akhe enganeli imvu, makalethe kuJehova ngesono one ngaso amahobha amabili noma amaphupha amabili amajuba, elinye libe ngumnikelo wesono, elinye libe ngumnikelo wokushiswa. Verse 8. Awalethe kumpristi oyakunikela ngelomnikelo wesono wokuqala, alishumpule inhloko entanyeni, angalidabuli kodwa. Verse 9. Afafaze uhlangothi lwe-athari ngegazi lomnikelo wesono, igazi eliseleyo likhanyele ngasesinqeni se-athari ngumnikelo wesono. Verse 10. Uyakulungisa lesibili libe ngumnikelo wokushiswa njengokwesimiso, umpriest amenzele ukubuyisana ngesono sakhe one ngaso aze athethelelwe. Verse 11. Kepha uma amandla akhe enganeli amahopha amabili noma amaphupha amabili amajubha, makalethe umnikelo wakhe ngalokho one ngakho okweshumi kwe-efa lempuphu ecolekileyo ube ngumnikelo wesono. Angatheli mafutha phezu kwawo, angabeki inhlaka phezu kwawo ngokuba kungumnikelo wesono. Verse 12. Awulethe kumpristi, umpristi acaphune kuwo ngokhweshe kube yisikhumbuzo sawo okushisa athare phezu kweminikelo yomlilo kaJehova, kungumnikelo wesono. Verse 13. Umpristi uyakumenzela ukubuyisana ngesono sakho onengaso nakuyiphi yalezi zinto azathethelelwe okuseleyo kube ngokompristi njengomnikelo wempuphu. Verse 14. UJehova wakhuluma kuMose wathi, verse 15, uma umuntu esenza isiphambeko one kungengamabomu ezintweni ezingcwele zikaJehova, woletha uJehova umnikelo wakhe wecala, inqama yasemhlambini engenasici njengokulinganisa kwakho namashekeli esiliva ngokweshekeli lendlu engcwele, ibe ngumnikelo wecala. Verse 16, akhokhele lokho one ngakho entweni engcwele, athasisele kukho okwesihlanu akunike umpristi, umpristi amenzele ukubuyisana ngenqama umnikelo wecala aze athethelelwe. Verse 17. Uma umuntu ona enza noma yikuphi kuyo imiyalo uJehova ayale ngakho ukuthi akunakwenziwa noma bengakwazi, unecala nokho futhi wothwala ububi bakhe. Verse 18. Woletha kumpristi inqama engenasiki yasemhlambini njengokulinganisa kwakho, ibe ngumnikelo wecala, umpriest amenzele ukubuyisana ngesiphosiso aphosise ngaso engazi azathethelelwe. Verse 19. Kungumnikelo wecala nempela, unecala phambi kukaJehova.